Galip Saidi, J. Simon, Engineer, R.C. Saidi, le président, CBO. Yanga inakufunga huku inakufundisha. Yanga ya musimu ukileta timu kichwa kichwa unaumia. Wapinzani paka wasemepo, Yanga kiboko yao, wapenda sifa watazikwa. Young Africa ipo imara, ipo imara, ipo imara.
Young Africa ipo imara, ipo imara, ipo imara.
Ah, inanifanya niringe
Young Africa.
Ah, inanifanya nivimbe
Young Africa.
Ah, inanifanya nitambe
Young Africa.
Ah, jamani Yanga pambe
Young Africa.
Wakileta zarao
chapa,
wapinzani
chapa, 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 chapa. Yanga tunawachapa.
Watachimbika hapa leo,
leo, leo.
Tunampiga mtu leo,
leo, leo.
Tunamlaza mtu leo,
leo, leo.
Tunamnyosha mtu leo,
leo, leo.
Sibanduki singatuki naipenda Yanga. Sibanduki singatuki naipenda. Ah, inanifanya niringe
Young Africa.
Ah, inanifanya nivimbe
Young Africa.
Ah, inanifanya nitambe
Young Africa.
Ah, jamani Yanga pambe
Young Africa.
Wakileta zarao
chapa,
wapinzani
chapa, 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 chapa. Yanga tunawachapa.